from this one. Yeah. Baby, to achana na watu, achana na watu, baby, no. Tufatu ya kwetu. Baby, oh, bustani ni yetu, bustani ni yetu, nasi no, walinda pendo letu. Ili uweze pata ra, itanibidi nkupe pendo mpaka midnight, hata midnight. We mwana sesele, na kuamini mpaka na vimba na najidai. Oh mama, na najidai, tucheze sege. Sitoroki mama we, unifunge kengere. We wakwa mpeke ya, musoma chepele, chepele mama. I don't wanna lose you, my girl. Hey, I don't wanna lose you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you. Mapenzi yameja kwake bala, nami moyoni memweka kaka. Ananipa tura, sina tamaa. Mahaba ya pwani yamemwagika mwa. Lueto, kapo bora ni yetu, kapo bora ni yetu. Tusidrop, macho yao ni kwetu. Mamito, kuwa nawe ni ratu. Hakuna matabu, si mwongo, wala huna ghadhabu. Iweze patara, itanibidi nkupe pendo mpaka midnight, hata midnight. We mwana sesele, na kuamini mpaka na vimba na najidai. Oh mama, na najidai, tucheze sege. Sitoroki mama we, unifunge kengere. We wakwa mpeke ya, musoma chepele, chepele mama. I don't wanna lose you, my girl. Hey, I don't wanna lose you, baby. I love you, baby. I love you, hey, baby. I love you, baby. I love you. Mapenzi yameja kwake bala, nami moyoni memweka kaka. Ananipa tura, sina tamaa. Mahaba ya pwani yamemwagika mwa. Baby, I love you. Baby, I love you. My love, my baby.